Tumepanga mkutano ya wanabiashara wote na Nyuki Town pamoja na serikali na county.
Maandamano ni haki yao kisheria, lakini kuna watu ambao wanaingilia ambao si watu waandamanaji, ni wezi. Na kwa hivyo ni wajibu wetu, serikali ifanye wajibu wao, sisi kama wanabiashara tufanye wajibu wetu.
Na ule ambaye anataka kujitokeza kuja kuharibu mali ya wafanyabiashara na wananchi atapambana na mkono wa sheria.
Let the Gen Z put their agenda up and then let us try our best to solve the issues which are being raised by our young people without killing them.
Wengi hata hiyo maandamano mengine ni illegal, yani haijadhimishwa. Kuna ile pia sheria, wewe unasema mambo ya sheria ufuate pia wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ushafunjwa tayari, hauna kibali.